CK Music Promos.com.
16 voices. Yeah, yeah. Baska. Yeah.
Madamu, madamu. We are
Kaseka maminga wansha.
Madamu, madamu. We are you.
Na lava nomba wa ilelo ule fwaya usheneka wabula iwe mayo yeah. Shita pari nefyoni ngatita wishane kazi nkimanizo bibi wabula iwe chimu na pwala lalizo
madamu.